Na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki kuita utaitika tusisumbuane juhu jafika na waiter shot unapima nje ya molis na bado zijashika oh Becky with the good hair okay kabaya big bam bam oh hey tuko jing unacheza maloje ukiwasha patia ule sanse baby my lover mapenzi undercover na ye kuwanda kama kuna another oh jing tangu jana si Temi sitawacha
no, no.
Budget ndio blanda So dishi kwa kibanda Na niki fika unajua masaa niki Rusha unapapa sana niki Tisha we harakisha na niki Na niki Na niki fika unajua masaa niki Rusha unapapa sana niki Tisha we harakisha na niki Na niki Nani
upendanga machali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child anadai nipatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happily missy dem wako settle my dream si reality kula kitu hungry hungry
my baby my love mapenzi undercover na ye huwanda kama kuna another Jing tangu jana sitemi sitawacha Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda Na niki fika unajua masaa niki Rusha unapapa sana niki Tisha we harakisha na niki Na niki Na niki fika unajua masaa niki Rusha unapapa sana niki Tisha we harakisha na niki Na niki Na niki